ebyange namala kuba mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala ewaffe n'akazina ettoyo bamufuwa nkanja mu ndeka eŋŋende nga nkyalimu n'abasa abakumiikiriza ennyo abamu batwala keesi ensonga eyo kye kimu ku bintu ki nzize masaka mu mirembe n'obumalirivu balabyeko nnya lintoma libeera mubi kubyendonga ensimbi n'emukuŋŋaanya bwe mba nazikwata bubi kwe kumu ku kinsinga naye bwe mbeera nga nninako enkuŋŋaanyiza mu ndeka entwalaako mukama kampadde basindye ennyo okunkuma kuma ebbanga lino emyaka omwenda ttuwe mujje mukama zzeewo njakadde ennyumbaawo ssanyu lya bulamu wanuuli esiko mbyeko alimba abeera mubi kubyendongo ne bulaaya ne ntuuka kakati okujesibako jjake gye nginoonyamu kana akatono ke nfunyeemu ke kange kitannyo kankutadde wali mbalire ngenze nze waffe nkwata enkumbi eno nidde obugenyi nakubanya obe wiiki kakati muntike ngendera ddala omu nga bwe najja bambi mbalire kangende ngenze baba
Wonderful,
wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, wonderful, won mbate mubiti waninduru Sive musana somulimo kwemba denga mbabasa mungu ate weba yuyusi Mkubye ndongo na yama kungula Zirinda vire yonzize yo jenzalwa Jokera mazime zimbiza ndi kunganyi kuba muzireta nyona yena burwa jemfisa Buliru kumirwa sirinji wengwata kubako bibiye byangulu nana lukwata liri Kuno mulimo mpawo atakunyunyuze mpate bambi banyini kumpawo ya soma soma ku Webaji manyanjo kusoma kwa tulema bemi tuwe mibangule kubona neva kungana Nitu imbe mfufo kutuka wetu mka basoma nireyo lila kezi mune vetukira Ufise uwe tujane tukunganya mwingu zogo wentu ala chate jesu gete neta neta ngezi Kanile pangene watengumbi
Kulima alimako Kulima
genwe kubantu bempulira nti bano be banyambye n'ababanjezesa abanyambye eriddira muntu alolumbi kasite enkumbi yino tutebya alekisa omukungu wa niki webalonda wanyeko singa ndi namunzina sebunya twakasako lya kigambo oli muganda wa luyima gw'omu kubayambye ennyo nsegerwa muzeeyi wange okutte n'onyweza olwo lwe lulasi lwe nninamu katenderwa kufa walera n'oyo nsalwako babe wandekera ng'ofudde bali babiri mubanjezeza mulimu omuntu ono mwennamu mubasongerako lino ddagala ebigambo n'ennyimba nze ndi mugumu nnyo nnyo singa ndi na muntaana luyugu mwoyo ndiba ne muntaana n'engugu mukanzijuukira ebibi bye yankolako mbalire mbalire gwe ndiba nkutendereza wafuukira ddala olukoba lw'ensi byendera enywere bizibu bya nsi bambi twandigenze wamu gwe ensi ndigiyinza ntya nga nkulese gye nkulese kale ng'ensi mbalire ng'ensi kwata enkumbi ddala enkumbi nga nze munno gwe nkikoze ngenze kulima nyenfuuka ettunke kirungi we nnimira weewaliwo siwasabe naye guno omulimu ogw'okubaako bunkenke ne nnaganga w'ekibuga sijja te kukuma kgendera mu keesi ebyo bye byange mundabirere